Kuli viki imidlalo yePremier Soccer League ihambe kanje ngezi platinum lewange umdlalo wokudlulisela phambili ngoba iNkezi ibidlala umdlalo weNkezi yeCAF Champions League lapho ke idlala leqembu leManyema eleDRC. Simabhora 1 Bulawayo Chiefs 0, Herentals 2 Green Buffaloes 1, Arena Removers 0 ZBC Caribou 1, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Chekutu Pirates 0 Yata 2, Big Terminals 1 Platinum 0, Caps United 1 Manica Diamonds 0. Umdlalo phakathi kweDiamond leTier 1 udlulisele phambili ngoba iDimbare ibidlalela iNkezi yeCAF eZambia lapho enze 0-0 leZesco United kulandela ihlandla lesibili okwenze iDiamond dlile phambili kusigaba sesibili ngoba yanqoba leli qembu nge-1-0 kuhlandla lakuqala eBotswana. Kukanti ke DRC umdlalo wakaphumi ke phakathi kweqembu leNkezi Platinum lele Maniema eDRC. Namhlanje lo Joel Luphahla umdlalo okadlala iqembu leHighlanders.
Mina ngizalelwe eCholocho 1977, 26 April, Luphahla, ntombazane yakomkhwebu, umamkhwebu uMaNkulube waseGwanda. Ngizelwe ngilabo sisi bama abathathu, mfowethu oyedwa. Sikhulile nje eCholocho.
Wasuka eCholocho sesiyafunda koBulawayo lapho aqale khona ukudlala ezenguqu.
ELOS K Primary School, grade 1 nazinga grade 7. Nasensukela eLOS K bengifundela kusikhumbuzo Panda. Kusikhumbuzo Panda ngumza wami, Salom Antoine. Sasuka lapho safunda saya eGifford form 1 nasaqeda form 4 eGifford. Ngithe sesuka-ke lapho eGifford bengingadlali kakhulu ibhola eGifford. Bengidlala kuphela iprimary, bengidlala kakhulu, bengidlala kuma-juniors aweZimbabwe Saints. Sidlala nabo Kitiluma nabo uMzondiyoni Nkatha.
UJoel wayengafuni ukudlala inguqu ngoba wayelesiphiwo sokugijima. Wenza ukuthi ke agcine ke sesiya ke eMzansi lapho afike ahambiselwa emuva wathi wabuyela ekhaya Joel.
Senze athletics, he was one of the best in 100 meters, 200 meters. Nasisuka ke sengiqedile form 4 ngayiCholocho. Ngithembi ke eCholocho ngasengizama lam njengabanye abafana ukuthi ngiyegole. Nalapho bengakabile passport. Indaba yokuyigola esahamba ngakuhle yaba indaba yenze ukuthi angifika nje ngilenda nje bahle bangifaka kukumbakumba bangiphendulisa.
Ekubuyeni kwakhe siqotshwe eMzansi uDubai wadlala ithembu leCholocho lapho adotshwa khona yi-Highlanders.
96 ngihlala kumadona FC. Ngo-97 uMadinda wathi ezivakatshele nje eCholocho ezothengisa iikhabishi zakhe, ibhizinisi sakhe, ezenzela ibhizinisi yakhe. Wasengibona-ke ngidlala nabani thini yamadona. Wasengikhonela-ke ku-Highlanders siqeqeshwa ngothe late uRaman Kumbo, ngothe late maphepu eNSTS Fund. Mina sengidecide ukubuyela ngiyedlala ku-Saints. Ngadlala ku-Saints I think 3 months.
Ekudlaleni kwakhe kubhosi wanqoba leqembu lakhe bathatha inkezo zonke eziningi wazwabizwa kuqembu lesizwe lama-Warriors wagcine siyadlala eDubai okwamanje sekuncedisa uqembu ledala ngohlapho aqelisa khona. Ngimele 7 igama lami eza Jesus Banda.